abalunga mishitongo lecha insua bala vude kufere obonge dokwe yore kamchisawe chino omuli nobo kumutimbagano obukundi bwa bafere kosa abasabo okuliyirirwa naye nga bafere abawedde emirimu. Okulabula kuno kuvudde mu kitongole ki Insurance Regulatory Authority ekirungamya emirimu gya insua kosa ki Uganda Association of Engineering Valuers and Loss Assessors ekibalirira ebirina okusasula eri abo abali mu insua ababa bafiiriziddwa. Bano bagamba nti obufere buno buzingiramu abakyamu abeerimbika mu mannya g'abalala batere bafune ebyendolo okuva mu kampuni za insua bategeka nga bano bategeka obubinja basobole okusasula. Bano basemba nti kampuni za insua zeeyambisa tekinologiya owa artificial intelligence okugwa mu bufu obw'abafere bano.